Changa na tupa kuyaga mapema lisije nikunifi ona naruka kipa kufukuzi ya polisi ofia itakuhumi ipo siku ndakufaje nataka unione machozi akinililia hata wasto shika kutaka bizi ardhi mivumbi kinifuki enzu siweke nukta mwaya mikinda nogopa kujifia kitu kitoko mungo laya mipuna miziko nerewa sandra naya futa wapaka uchafika kichwa omlapuka nshafunga duka kandara ndizi meshindwa ruka Achana iwe Chukote unapepesa Ataisha na ungenyonyesha Navuja pakacha Unacheka plesha za kicha Unapweka dondo kelanja Mishu nadeka na jua Atuto baki tabaki mirima Upendo si maradhi Kusema nkiugua kwa mganga tapima Dirisha la usajiri Mefungua mie mekwisha pima Haicha ni kumbate mzoga Mie fisi na ula tena Achana iwe Achana iwe Twisty deeper, Bling boy.